remember where you got it first.
www.djericon.com.
Abakamu jebale mirimu na feno tukakarabe anti jafetu bonangudo wachaji gabaya chigika nitule fuko buto kusiva nikitusa muno kitusa mori karitu mpuguma choka mokamo sobora nzikinsu zambise busi mubisaka tenga mizidaru monsu kompito mkoko lero tukiraka basisi na enza sija kwefu mandongo leka nkologu ya alimanya kubanda vienku mwaba kose neviva kubadolira malala weba maru kule mwa osanga bage atigana nukufora neva fora nga weba chukise vivaro kumbara sana legesa mwana tururi kunyiniru bantu bako yumba sitamira mukenda mwenye gato embaraza ziyoyotwa atukoyo kututuri okutusimbiri moto karubira mundeke mbarangire mureke abantu abo batuyikiriza nzera abantu amatata abeba kutuloterako mulujuju yagule motoka eneno kiro muzigo ndikupangi sogalewu chichiva kukuwe mfufu osanga naba sigale mabega balota bakunu nkiriza mwonze nemfuno yuza pakasa singani na site namba abana naka sanke kakulema okumanyo kukamarevi uya ngataja weka nikirira nja amulete nengama Mfuna siya ngwera Muli ngora babirina Mabia yutama kuboka tembe Bebo vitu itabasira Okukora kutawanyensi Abalana baso memirimu Na ingo kufuna wakuja Solezi bakwa kungato Evi sinziro vikuna miabantu Oguzanyi sabulina Akesi huli akoranti kwekabana Kare nungwegele resibintu Singa narinze ya singa Ukumbo mpyo mtuweyo jempitira Batu wala kubaba kitaro Tukirabe batu muru walo Tuita mkungiriza Mbwa boba na feba itawo Usone bimutwe kano ukanyi Mwene mulite dembe Chino chiri kuguri atekana Tiliasi wesa mjinja Fena biba biantuyo Na ichino motu senge kamu Kukubu za kini toke Zewe na msa nochusa Nodu mwure mbia Mweza fezi vasa migano Swazato weru weru yanzi kalire manju Mwano seba kubendo Izango marazi shura wali Kunze nolironga te wali Na iwe na marukora na wa Twega ili domuntu Yakomba kweba seriwa Muna ina mwemu mesinga Sesinga nalimwe chensoka Washikari kumuroza Zino zija kutusa zubwambe Kwe kugamba tulabe bintu Nusigara binye nyezanga mtu Weche urabanga choite chitono Chichuka nyenda li umulala Mparata wemero muntu Tokuito kuwe chiyoyo Zimpulira mbu itabuinja Mbunokula buso uliwa Kare mwa uwaba ya imwe Umuntu wakuso musanjirako Kububu webu wanero ugulaga Kukuru chikwe tuwebusa Ninyo kubwa mirangevi ufuka miranga kufivi no wongere kusinza abafe babula dada twarwanyi sabuwanyansi feke nyine kwebulirira ne mukama tukwatira ku kubweto waze nokujambantu era bwe twayiga emirimu twakulembeza kugumikiriza obunyikivu kwona obuvumu n'obukakamwe wali ebinyiga atakulabanga agamba nze mbasanga banyumiza abalala bwabo bakukira mu magoba bannanga owulira omuntu fe lino lyatufuukira ekkatala kutubanja byemutatuula ne kukuze wajozaalwa katuuze enkiika emiruka wano mwatulangira obunafu mwatulumiriza obufuta bwe tuli ab'amagezi amatono baneekuntandika olaba emyoyo otetenkanya abakongoola bangoola bakuba embirigo ate bw'osambula ne bakungiriza bwe tuttiza ne beesomba nga batandika kukujajjata n'amannya bagakuggyeeko bakutumyag'olusuutirizo ng'olugwe muzeeyi w'ab'envi obukodyo bwokka n'emitemwa mbenda zakukuleekaana ey'egy'emizira egy'ekiralu kerere nanjogaano banange mwegendereza emitemwa era temwesiza mangendo sizeezaaniriza abagenyi batuwaana kututuma mise zisudde banja wazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zijiropeera abalala bafula endowooza endyo yaminyaga ogigaggawaza entuyo zaffe ekyemwazikoze sijja okubakambirira nze kati nnyinyuka nnyeenya mutwe era seebaka mirembe waka mwe bannaffe kwe tuzibaawuliza okuntebeeza bye sirina si buli ayaniriza abagenyi kikuba musaayi gwa lujja nga bano bambaleese b'owulira abeesibaakuwa nnyinimu wanzuyuke mutuukirira ensawo obwemu bazaanaanywa nezaanaalya muwendo kyoyo gwagaana kwe kugamba n'olaba akakolwa nga kazanyira musiri okwateganya bannyiniko nyini kajagalaza obugulu byonna oleka noonyeenya mutwe kwate bubooleze kabbebiko bwe kakwonoonera otuuga akatuge mbadde oyo nja nosanuukalera kugambye n'olaba ejjooko neronze bandaba obutono n'enkonga byoyejereka okugejja bagiyita diguli fe bino bye tubayiiriza tetwabifumbuza ddagala nga bwe batugereesaako olw'ebitundu mwosibuka njagala omuntu ajjayogere eyali kampeini maneja nze mukutandika endongo kyennama abampa obululu kubanze bwe nali njigendongo eyakinsomesa yakimpabuwa teyantuma yadda akantu ng'abataaliyo bwe mubimmanja ate saayiga yatonda yali ng'ennyumira bunyumizi bwesukka okuwoomera awulira kumansira bwina ebitabo lubeya naye kwe kujja onza ate musintunoonyaki ng'ebirala nteeka wali kwe kunfuukira omulimu bannanga abaganda baalugera nange kiwoomereza ekyampitako ekisukka bwe kyandikomye yenkenku kati gye nsengejja ebizibu be mbikwatirako ne neetala okweyamba ennyo kati bw'owulira bye banziramu ensi eno tulaba ebintu n'osigala binyenyezanga mutwe olaba nabatubeera ku nsigere weewuunya ebibava otunuulira ensi gyetulaza noddamu n'onyeenya mutwe olaba ne bwe betugatta obuliri baba nabye batunonya yako Eva liyake nava na mfusi Bakirumira kuipirio Mwezenge Banatavura Mubiange mumuga nila Mbunze wakasi wazimbarako Choro mwaba mizimukunda Luda wao wemfunira Wama sase yomba Nzizeyo kufumba ndete Mkwenda vira wukize kivaro
Remember when you got it first. www.djericom.com